Jimmy Niggas Entertainment.
Yeah, my name is Monga Tama Swagga Boys in the building. D-Love, listen.
Uwulanda voice ula kumtima na happiness enyoze mami walishimia. Nadiesha kumtima kukushimia. Basti uniwewe kama mi walinjimia. Devukisha those time twalibabili kozi ile luneka
lingona wani.
Life ya ndopi alise wana. Mami wandiwe ya yu.
Weyayo ni kwezo kwa waya. Lange chishinga ni kwezo kwa waya. Ukufwaya fwaya meso ya kashka. Na fwaya fwaya you have no moneka. You have no moneka. Ukufwaya fwaya meso ya kashka. Mwena karimbo akaine wanashka. Munga sama swaga boys in the building.
Uwulanda voice ula kumtima na happiness enyoze mami walishimia. Nadiesha kumtima kukushimia. Basti uniwewe kama mi walinjimia. Devukisha those time twalibabili. Kozi ile lundeika lenkumba ulili. Life ya ndopi alise wanda. Mami wandi where are you?
Wela wangu ine wande chula. Kumutima kwandi kupona tefilamba. Wale kela kuyusula na mulamba. Nena vanchu wose mubeze mukuta. Naimbo mungeli, naimba na kalacha. Kalacha, resent.
Uwulanda voice ula kumtima na happiness enyoze mami walishimia. Nadiesha kumtima kukushimia. Basti uniwewe kama mi walinjimia. Devukisha those time twalibabili. Kozi ile lundeika lenkumba ulili. Life ya ndopi alise wanda. Mami wandiwe ya yu.
I can't believe you are walipiamo. Walisha kumutima mwandine chikongo. Kuti na umbwabe winonga watu wakweda. Kozi kumutima walisha benkumba ulili. Kutina temu ala puti tuawela kwewa vili. Tuawela kwewa vili. Munga sama saka boys in the building.
Jimmy Niggas Entertainment.
Uwulanda voice ula kumtima na happiness enyoze mami walishimia. Nadiesha kumtima kukushimia. Basti uniwewe kama mi walinjimia. Devukisha those time twalibabili. Kozi ile lundeika lenkumba ulili. Life ya ndopi alise wanda. Mami wandi where are you?
Munga sama swaga boys in the building. Diva, Sam Pizzo, Just Bean, Big you big face, I see you. Amani girls in Yapo, Joshi Ganti. Yeah, you already know.
Jimmy Niggas Entertainment.